in your trust. Nana umi rabura konde gushaka ko nguha asubwo niki naguha nikinya drop ku mugongo kinya drop ku mutima kinya drop ku mugongo kinya drop ku mutima nikinya drop ku mugongo ngire ndabaduka uti nigisambo mu kijyane kwa kabuga Jirengo ndavuga utikajuga shaka majisha babaruga Kinya trap kumitima Ya bechi basa kubuzima Hichi zere mubuzima Ni bechi jifashu buzima Warose nabi ya raye nabi buche ya utangwitabi Iyare bje nabi mezi jikari bameze neza tayari Mubadeke bahure ninzara Paka mano ya basire minzara Nibabura hokurada Niko kugaru kamara masa Nuza takinyota mubutari Shinga mavu sabe yumva bayo Nana umirabura Konde wishaka konguha Asubwo niki naguha Nikinya drop ku mugongo Kinya drop ku mutima Kinya drop ku mugongo Kinya drop ku mutima Nikinya drop ku mugongo Kinya drop mu majanja Ubwato buyobotse inyanja Paka biteze urubanza Barabona na bibu buyanja Ubanza Baza neza badusanga Byasabaga ubuhanga Uguruke na bugwe mu manga Kinya drop ku mugongo Ni paku uhati biboko Izindi zabaye binongo Nicyo gihe ngo twotse runongo Bushido yanjye ni kinya drop Mudahakuru rumapu Niyo wabu mfite mapu Kinya drop biyoboye mapu Juka kare namba za naruka narasa nsanga studio ndasa sha nana umirabura konde gushaka ko nguha asubwo niki naguha nikinya drop ku mugongo kinya drop ku mutima kinya drop ku mugongo Kinya chapu kumutima Ni kinya chapu kumugongo